Nan kagu yinda kuji gonke, jiri jonsi, pere ii, ave ii, kulindi nye, apepe, ave pepe, kulindi nye, utegwa mutawidi, mugupegwa mlandu. Taguli umwi upendede agatiganu, oyu apaili, taguli usegerela, oyu aimbe temba uzio. Taguli ujiswa agatiganu, awa itebalu, bambunganu, aoba mugombele, akumunaniya mafuta, muzina ya mwami. Walomu pailo walushomo, uyaba puna wajiswa. Kabela mwami, uyomo busia, animutina, wajita zivi, ziyo jatirwa ulingwe. Mwriyambe zivi zianu, uluma umwe, hao, mugombele ane, aumwe, iutegwa muponesegwe. Kambo, ugomba kusimizizi. Wini kwa muntu, mululami, ulijisi inguzu. Elia wakari muntu uri ya maila, mulindiswe alimui wakagomba, ya kusini zia kuti imvula itawi, chaweni tiagawa, aniga, mamagwe, mamiega yotatwi, na miezi ili sambomwe. Ilu wakagomba alubo, kavela majuru agapangula, kavela niga, yega ziala mijiro yayo. Kawesu, tina umwe wanu, waluvila iguzwa, wini, eri oyo. Omu sandula, walo azule kuti oyo usandula izili iguzwa ugulubi zivu wakwe, wanzila yakwe, yohuna ibuntu iguzwa ulufu. Akumwe, uyosisa, magamu ajibi. Mujipati ya mamanino, japugu ya mago. Jipati 16, agampango amamanino. Wajipati ya 16 ya musalali mago tulabala maji aya. Umane wakariponya ulibali kumi aumwe ulibala kede ulibalia akubata patila utashoma iwabo abuyomu wamole kambo tibaka shoma hoi wakabuga iguzwa kubafu. Ili wakaba ambila kuti kamuya munyiga yonzi mwagamba uge magani mabotu kubantu bonse. Hoyo ushoma akubabatizikwa uyo futuga. Ele hoyo utakashomi uyozurwa. Paolo zitonde ezi, diyo batovela awa shoma, musinari yangu, payo tandama daimona, payo amba, umyambo mipya, payo kugweza nzoga, harimi kutina, paganywe jintu ujikola, ayikaba jisi, payo vikamanzo awa kwazi, kabela payo opona. Uwamba kwa ruchomo, uyo huna ujiswa, ino mburi, mutukotamiga mitu Yesu, umupailo, tonsi, atu, antu omwe, mwenzila Yesu, amuntu, aomwi, mwenzila yagwe. Hatuwambe mupayolo orosomo, wabantu abajiswa ikumajino, hao lienda kubika manga. Arimbabo, hatuwambe abalu, hao, wajita bobonya igi, yaleza, choyamba, kambo, hao, enjirila nchoveni, mumurumbe wangu. Dino, atugombe.
Our Heavenly Father, as we bring to you this song, the melody of only
thee. Tata usi wakujulu, mulimba tukule tela rimbo oru, malele aguti, shoma uyo, kutondeja ulimwa iwesu, ulinduwe, ujiri yago. Walo mbuli majiswa, wananiwa, wendela na kuji yago. Kihurino, kiyogomba mpailo oi warushomo, mulimba tuzi labotu, kukuswila, nila uyago. Alimwe tulangusia, nomuwa, mbuga mpamigesu iwuti ulagwenzia maningi, usunda mbuga mpamigesu uveresia inguzu yago abubotu. Hele mpao, tulasarusia balu, uti yavike manza ali wajiswa, uzulizia utumwa gonsa ogo kutuziguti, wakapegwa, winda umwamigesu. Alimwe tolomba umwamigesu, kwa jana rujalo umeso ago, kumane miaga eyonzi, nubabobo, ujistola uswilila, mula wago. Hero lino ndagomba, ankamu nini ikumojino, muri, motu, tuma, kambo, valibulite, bantu aba, valiwado, kugomberwa. Alimi tatula mpailo oyu, luma umi wapo, yevorizi, nyo yapo alimi uliwiki, igwendisha iwapo. Alimi ndapaila oyu mpailo orusomo, antomwe, ambongano eyi, kutegwa, waivunite uyandisha, konti owo. Kwa jisi, hakuwe kutika weka simpe, jionya lino, ili hakuwe, mburi, mbabasia mungano ei, sunu, hakuwe kutika unke, mburi Abrahamu wagali. Wakaita ejo zitondejo, ya mungati mburi kuti, jijagariko, hakuwaga humwa jintu, jinga, jayipana, Ichilongezio eyo etwalomba wakachomezia mwipiri yako kuti iyo yitika kabela tulajishoma. Lino abalume aba bogasala kuyita wabakutausi abalu twabikamanza ali mabo muliwuyo motwali muli kuti twali kuba bizya eyo bananikitwe mupailo warusomo wapepa amanza alimukubikwa ali mbabo palomba kuti lusomo lwabo lino lukalange ulindwe oleza zingu zyonse akubaka pothu muzina lya Jesu twalomba. Lino ndalomba balu babole eno anselo awa ambali ya mundando muli mbatuwika manza ali mbabo elyo muli umwa umwi mwabika janza iyakwe a amunipe kuswira kwano utaba udwe mwakaindi uyo kanini malomba akaka nisori kuthola jenjijenji muli mwabika wachi iliyangu awa uoba masimpe eyo mukasubila ndiyakuti uli ulekoda mamanino ambi walo leo ajini tabako okuno abobo ndiyanda kuti na kulakwenzia kurekoda umboni obo bwetape maminiti mashonto wakutumwa umukesu bosi akubutambule obu ndiyenda kubala chifumo chino kutwa ku ibuku ya musali mago jipati
12
ndiyenda kukuza chibelo chachechi akuchibala alimwi pambo ndi chi iyaleza lisalala linjoloma alimwi tusoma kuteleza uli mujiri akwe sena mulashoma obo awo tulomba kuteleza ayimbizie chilereko chakwe kuli ndilyo mulimbo tulibala alimwi ndili masimbe kuti ulachita alimwi mphawo ndiyanda kukweza chibela chimbi cha jiri akwe kuzwa munchito ipati 1 elyo tulabala kuzwa awo alimwi ndilomba mwami kuti ayimbizie zeleko zyakwe kukubala kwa jiri akwe elyo kulangapoyo awa ndachisi wengela awa mubaibeli yangu awo pendalikuyanda kubala kusangu na pele echome kuti inga ndayijana ajindi amundichatire wakaindi kanini mane ndikonzye kuchijana ikuti ndakonzya ndalikuya kuti ndalichijisi. Jesu akati kuli mbapo amupe alushomo mulireza pambo chopeni ndamwambira kuti na muyomba kutundu eni kuti wosyuka akutazumba kuzya mumoyo wanu pere kusoma kuti zinthu nyepo zomwamba ziyo chitika muyazithambula zomwamba uyo ino omya munchito iyi jipati 1 akampangoka 80 pere muyothambula nguzu moyo wosalala wakumana kubola ali ndinywe kapela muyo pakamboni ivangu mujerusalemu amujudaya amusamariya akuzibela zikulali janyika
ndiyenda
kuti muswirire kuti ya mwami chifukwa chino wakaindipiyo kanini ndiyenda kuti muphakamaneloko kuli ndilyo amuswire kapothu ipo pothu kwa jieli tiyende myaka ili makumi ovilo ayasanwe mumulimo wa mwami munchito yakwe amujiri akwe alimukumani oyu mukuba kubawola kumwaka kwangu kwakutweloku wapuphwangeri kumasi onse alimuikulu zyazoleza kutswana makumi aziulu ya panthu akubona mwami wetu mitswangano isu yanguzu kazunda lino muli mwekabona ulinguwe owu moonya mukati ikuthozya ku panthu pali mamiliyoni ovilo naziulu zili myanda yosadwe ya mamiliyoni kupusana pomwe anthu omwe omwya mu miswangano ndapola kukumaninizya oku akusoleka iwetu onse azimwizimbi tachikonzeki kulireza kuchithira vanthu chinthu chilichonse kusiyira vanthu vasitikizibwa kusangu na ikuti na mwini nape togonjibwe tawuwe magami ndakawona zipange zipati londo ya mwami wesu mu idwi oyo wakali mukonjera kuphandula idwi kapothu kuyenda munthu uli onse wekasola kubona iyo ndiko papopo takakonjera kupamba mabambe kuzitirira ali muindu ijisi mizezo yangu ikumochino munthu omwe oyo ngondiye yakuti ujisi imwe ili ya mabambe a maredio mabothu maningi muluwo tele kuli omwe munthu takonji wazitizya mabambe akwe oyo uli Dr. White mwiweni tele kuli chinthu chomwe chilopide tandizi awo pachipede ujisi chilengano ujisi mwezezo uli kujisi kukonja tele takonji kuya kujithya mabambe kuyenda pomwe mabambe lajisi achatiriza idwi ilozotho alimwe ayerede kuletha banthu kufugama kumazwi abo ero ndakapona okuno talijenira nkulu tayinda muroivo tindi ndakapona Dr. Mordecai Ham akasuruiyo bapati banji bapukombi abo lezi uli mukamba usi mukothu kapati kuyenda mwakoposi wa miyaka ili makumi otathwe alusere na makumi onei yakukombena muvangeli wa masusu asuwira pakayenda yakuchikomberi payindirira balumi abo iyo pakakhala uchiono chakusole kuyimikira yapusiku opo pakanyina pakamba kuti idali 110 na 100 pakakhede kusule iliyakwe nekuba kuti wakachisi mabame aleza akwavikha aposena Billy Graham ndakazipona zinthu ezo elyo mukazipona awo ndakapona kumaninzya oku takuyemakani opo morede lezowede upa bunga ya banthu alimwe takuyemakani na ndakonja kuyimikira awa ikumwe chino akuletha iwapo kubome akuletha balema timo chapo tili kapothu alimwe nekupapoapo nalo zathamo mabambe takakonji kuya kulikonse leza kuyerede paliko mu mabambe alimwe kupumwa munthu ulazibwa yemwe chakwe ulazibwa kuyinda milimo yakwe takuyemakani nangoni milimo yakwe jithandezya jimo chakwe ikuti nawo kweza munthu takuyemakani opo mbasala ikuba ulikapothu ikuti nawo milimo yakwe mibi kwakuti vonse upotu wakwe vonse tapukambi chinthu chilichonse alimwe ijwi ya munthu mbapupe kwakwe imunthu oyo uthali mbuli ijwi lyakwe tagwachi awo tukapi akanza mbwene mu munthu oyo khambo ijwi lyakwe thali gwachi apopo fika akoleza tata wesu chimwe chakwe amilimo yakwe njithandeze opo mbwapepe lino tulizi kuti enyika yakapola kuba awa kuyenda mumlenje omwe mupati nyatakachitika ibuyo kuba lino ndiyanda eji zindi buyo zichontho kuba buyo bithete muli mokonzeka tele ndiyanda kuti muchinjizye kukomba kuti muya msalala uyodyenzya monya mumumoni oyo ngochizulirwa lino kuti no mwalanga buyo akuona masamu kakomena amithapi amathu opo muzibola akuwunkha amalualuwa mubutholo ndindi chabutholo mapheyo mainza chinthu chomwe chiyede kuba kunze yachecho takukonji kuba samo chitakuti ulipo pampho wakulipanga samo takuyemakani oyo mtoko pabome unga kuwapa mulindiryo kuyede kuba kunze yachecho mupampho wakulipanga molipete lino amuyeye eyo yonya lino utachilekeli kumuzeluka amuyeye ikusakana khambo kuti na mwachilangisya iyo jesu yalugwalo jesu wakati ikuti na mwamba kunsi ili ya moyo wanu kutali upampho wanu tachikapereke awo takuyemakani momusola uchipamba kupereka maningi tachikapereki khambo mupampho alimwe ali jisi magolelo perechendi chinthu chilichonse chanoli chithamani chachisi magolelo alimwe chichakachisi mathaliro kumbwa chinthu chichisi magolelo mathaliro chilichisi magolelo here nzezo buyo zinthu zithakwe mathaliro pao ngole za ariki utajisima tarigilo na magolelo ili mpao iguba azintu ezi zijisi matarigilo wakede uwa jintu jamwei itawe matarigilo ya kutarisia matarigilo kusamu utanzi ya kasola ulengwa oyu mburi eyo jesu ya kasinganya awa gati tawe mwejelo uyoba alinduwe ikuswalino tawe mtu uyoria uzwa kulinduwe yege deguba kumwe eyo samu yega jitaguba amatarigilo anemwi yagali jisima kwelelo jindi maji ayo nagazwa kumilomo ya oyu wakalipa matarigilo alitola kumamanino abobo nyomabona obo maji awe mwari atamani hele tolali tambula vyoji ambagani ya bupampu akumwana kuwagirwa kunji uzolide mane yaleta ibantu kukusana nobatazi chobede ushoma galivyo jisitwambo tunji tutanapandurwa ubugombi wabo wabo balagola amitabi munzila amitabi munzila eyo ibola kumamanino eyo hao balasiga kaba ya vula ikujoga hamuzi pati yatariga akumana mburi wa methodisti aba baptisti aba na pentekosti abonsi aba alimu ijintu jitanzi mwizi kajana mzezo munini wanguzu zigankamanisha alimi gazuzila umutabi wajisi jindi jivotu hele jintu jitanzi mwizi gali jana kugolerwa erezi ntuluzutu zikalarionzi zintu zitamani alimu zintu zitamani nguleza nino utino mwalangisia mtu ulazibwa uliyagwe jimo jagwe jilazibwa umilimo yagwe iutino tuwe nzilaliza magatondeja jimo jagwe umilimo yagwe ulijisi jimo jagwe mwini kabela pakaibamba milimo yagwe ili utino mwailanga milimo yagwe obo mwili mipati ino andi zundigije muna sayansi onse ole mwenyiga utiandi pangire samuri omwe andi zundigije muna sayansi onse mwenye uti andi pangire igatavi omwe ganini gabombe gabwizu tajikonze kipe ee kuboneka obo hao akuyeya zintu ezi uti inga waba kubikwa kuinda kubala ijwi lucho maulunga wainka kuindila mizezo ya bupampu kuyamu moyo Jesu wakati utina muyamba mumoyo wanu ino tuwajana kunyongana toansi mizezo yesu hao tuwainka akuti oh nakajibona eyo kajijitwa hii ndiri alimu ujendi ajendi ajentaila usotoga abumu ibombe ibwana gambari kuti kakugonji kwenda kabotu uga ambaga kuti tusola kusanganya bupampu ajikambia ujinda kasibereji antome bupampu uyamba jintu ya mwe alimu ijikambia ujinda yuamba jimbi ere kukuma mtu wakasola kusolerwa amu ya waleza takwezi muzezi uli wansi wa bupampu uli wansi hele ulenze kwa iguzwa kumoyo wawe kuinda umuya waliza ya hukwi hey bantu belati oh mbobuti mbojiko nzia kuba joja rino itambula magwalo ya kutuminwa kwa mapori ya wamba kuti omuwe su Branham ikuti toga inki matu ala nduwa rusi kumane gonsi o kupati hele jivoneka kabotulogo hele kitu ya mwenye kunsi weni gati kwa jenjela ero kigago tatulangi alijejo yotubona kulangabu zintu ejo yotutaboni ilike ejo liza chamba mumoyo hawa kutina tokonzia kubikila manu kuzintu ejo kulainda ibuti uponise wabuleza kutina liza wakapa ichomizo kabela ijata mumoyo kitu kwa sianzi ibuti yatujiandigana pasipo pampu tulangi kupenzili yangu tulangi uzitondezio yangu ya mungati yangu ya kulijejo liza chaga amba kujatikizia nchijo kambo kai usimalela asimalela mupati kutina yobatela wamba bobu abobu dina utunawa wasola ulitugumona ulijejo hajigabereji dina wasola ujibuzia mumize soyago wamba ii ikidareza yuleme ndari shoma eyo ndashoma yojitiga ndaya bobo dina utunawa eyo tabupampu ingagwalo walega buyo ujieya usigila jintu ya mwi ya sorigila mugati nago eyo jamba buyo kuti jiri bobo kabela kugonsi uligo ulinchijo awema daimona manji azwa mkupenja agonja usala ujisunganya uzwa kulindwe jalo jintu ya mwi mugati jitegwa moyo haa walishomo uli korujana usena wao wawukalila asibu pambu ayo sala ubuzia buzia ujatizia nchijo lino atuwebo yo awee ya kubotu elu somo tarujisi ubuzia buzia ujisi buyo jintu yomai kabela ejo chakuti ijidia reza iluleme oo hao ibuntu kovika matende alo uyamina ya butamani konya au kambo reza wagamba bobo ibutari zugulitugombona pele ujiziba haimunyiga mugwa mulimo waleza ulariga nanyo nchoveni agulungulula upange ugagwe wede kubaleza nape niatagaba inyiga wede kwa mulengi nape niwataba ibulengi harimakuti na iji eri niagereshia kulenga nyiga niapayi chomezio yede kulenga mugwanya ejo inyiga hei chayaga lenga kuinda kujui ilia kwe kumatari gilo jindileza nagati hako bei alimugayanda ya katola miaga ya mapirioni alikomi kandisi mwaja katola jindi jilangfu ele jindi jilangfu mwaja katola ejo teja gamba jintu kamboleza mutamani ili wakati hako bei kabela ya kataliga upangiga kamboleza wakabweza ilia kwe mweni agushoma ere utina jiri yawe ya bulenge igwawe mulimo wawe awo utondeja uti walo mulengi hao kambozi tatukwenji uweza iki yawe ulijejo tori amba agulishoma kambo liji ya mulengi ngonya dino minimo yawe ipabu mboni alimelino umbe yaleza walo utagagirwe na wamba jintu jiri jonsi jede ulondoga kambo igonjabuyo utina jizwa waleza jizwa munzila ilondo kete inoamu wane eji bantu bonsi jitu zionsi bantu balazi wakuinda kumiri mwayabo jende jizabu gelo jipati ya dolopo pati njaga ya kwa musidini potroria jende njaga tumina unjiga yonsi ujena bayasi bazizabu gelo bayasi bajitegiti aguzwa baribyanda kuzabuka mwagwe gugu sedini otroria ya gusawusi sedini bajitegiti abonsi ibagasiga agusia bulongo agubulangalanga abonsi bagasiga ugumaninge ogu waguti tajigonji ujitwa igati ijito yonse rigide usenga utajisini abulongo tabuga jatani antomwe igabotu ayakuzunga ikuzwa kubusena kuyakubusena igago ikutina izabugilo yayagwa ngajaba jintu jantenda usola kuzabuga ari nchijo ile umaregelo wakali muntu wakali muntu wajirengano muyasi wazizabugilo mu Englandi wakabola oguya hao wakalanga kumusenga wakapima wakukinta uzia wakalangalanga malongo onsi wakakungwa uhuma kwa manzi wajilangalanga jonsi kusanguna oo ndajianda ejo wajilangalanga jonsi kusanguna Yesu wakati muntu ulanyiga na uyakuswana impi kusanguna ulakala ansi akulanganya ejo jitolela umwi aumwi wano awa ajipailo mmojino nga makala au juno janu kamutana bola igunaniwa hao mwalanganya ejo chojamba inga tego wabuyo kuinda omwendando wa mipaelo wajibutumu gwabuyo inga gwaba unka obuya aganza mbwene igatomeje iga kuti leza wakajisomeje alimwe leza wakalikonja ulizwitirija ijwi lyakwe pababo oyo munthu wakalangalanga malongo onse wakalingula itago alimwe likajisi musenga utaja tene elyo kumalekelo wakaunkha likasilutwe pakati ndiyo yaka lizabukilo khapela iyo pakapotho bayasi bazabukilo ba amerika basilela syandene yanyika lakaseka buyo akuamba kuti i munthu ulajiswa mu mizezo khawe munthu ukonja kubikha lizabukilo ulanduka awo kati nyakwa kuti khuku yayitha kuyenda a lizabukilo inga jayakwa inga jabila lizabukilo inga tija ijitha ikunzwima nokopa iwamopwa ikazunza kulanduka lizabukilo uyo nzimya i chizabukilo kati yosonganya misenga khapela lizabukilo yowita ansi tachikondi kuchithwa ele oyo munthu wakali munthu wachilengano ali mwakalizi chakali kuambaula khambo chithu chomwe ichi kunsi mulinguwe chakamwambira kuti wakali kukonzya kuchichitha leza kutupa bantu mumbungano palipopo inakuzwa kuphatikizwa konse kwa sayansi kuti tija kali kukonzeka kuchithwa sayansi yakathandiza kuti tija kali kukonzeka kuchithwa pero oyo munthu wachisichilengano chakuti pali kukonzya kuchichitha apopo wakabweza ichiphangano cha mulimo chakupambana wakathalika kupereka ntchito wakamunkha kulangalanga malongo wakathalika kulangalanga akulizya ansi yathako ya musenga utaja tene wakasoleka mapauto onse wakasoleka kapela konse kaka kamapulanga kapela konse kalukulo kamende yonse zinthu zyonse chekede kusunkhwa chakulondoka khambo sinali yakwe yakwe phati achimwa chakwe akukonzya iwakwe wayamite akuti nazi zabukilo yakwima ndi naphe alime kuti nawo munthu wanyika eyi kuchilengano ngawapa masimphe ikuti zinthu zyonse zikasolekwa chakulondoka ngathana zibikha mwachizabukilo khambo kachimwa chakwe alimwe khambo ka sinali yakwe yakayinda ikuti ulithatha wesi wakujulu uleleketwe kusoleka ipi yonse yakaamba na kulembwa mu baibele wakalisoleka jwi lyonse musisimi wonse ali mwana wonse upola kulileza wede kusolekwa jiperesyo echo jinkha mumugwakwa mphati oyu muphati mwala wonse jiperesyo jonse pasitana pikhwa mu ili mobiri wa khristu yede kusolekwa kukomwa onse mwana upola kulileza wede kusanguna kusolekwa wina kusalulula umwi aumwi musisimi aumwi atanakonja kulemba mu baibele elyo wakasolekwa kumuya usalala kuponya mbuli walo muyasi wachizabukilo mundijachire ndalilupa zina lyakwe ndakalilizi mmaziwa machontho ainda ndakali kupala jana popo mwakasoleka zinthu zyonse wajana pamakhanika lelela maningi mbakali kuonja kujana wajana munthu wakali ikapotho mukulanganya yasamende wajana ndipotho inda chakali kukonja kujana papikha anthu omwe zipotho maningi ziyakajisi opo nthu wangu inga waomphorola kuti haleluya kuleleza tindi ndayeya kuteleza popikha mumungano iyakwe zipotho maningi ndiyakonja kujana ndeza ulapakweza pana pakwe akupasoleka ikuweresya kusolekwa kwa cd hawo ulapapikha mu mubiri wa khristu khambo lakasolekwa palachoma lakayinda mmasukusyo valichisiluzipo lalo mbaka mboni ipakwe ghalizi echo chopaambaula utalipiyo muzezo wapuphamphu phele pakaziyalululwa muya usalala muyandisi akusoleko kwacendi akusunkhwa kusikila punthu ikwako ndakhala hoyo muuthoziya ukhalipali ii pakasolekwa kwacendi lalo bagamboni banguzuzi yagwe alimugenda omo bezo yaga isabugela uzwa ansi yagwelemo utegwa segwenda ama agwanji wendela mumo papa mupati ukala agwanji ya isamu mugendi ya kutontola iwapo zuba usibela sio jega solugwa bagendi abo babwesa eleza utwiri agwe ya wema gani obo zitondekyo ya mugati mbozibete afimo ezyo tazi sinkiri mwanzila leza uligisi jibela sio jaga solegwa kwa jendi mwaligamboni alimi ulajibika hao oyu mwasi mpati kwa jisabu gilo jendi umalegeo kwa jitekti jaga imi gila ulubasu akwambila mwasi mbunji pagasi mjana butungu tajiga imi mbubanya mbaba gamba kuti mbungano taiga bugipe mbubanya mbaba gamba kuti mazwa amalele agamana mbubanya mbaba gamba kuti Bugombi wajindi, jagale, tabujibongi, ibotala ilimbi. Hele oo, jindi oe mtu, nagabikazi welecho, yon, antomwe, wagastia, wajana zipulida. Hao, wagapulida, ayo makarilo, amutenga, utajatani. Wagazmanama, gusalamuga ansi, ansi, wamianda, yatugogola kwenzi, yamanzi gusigila, wagapulida, ukistia, gusenga, eyo, isumbana, gusigila, Wagabika, amende ei, yega simpa, umala kwensi, yarwizi, oo, wagari mulo, ii, eri umpumba, yela bujana, kijisi mulo, ubikidwe, arinchijo, obo lufutugo olu, moruri upati, ino mulo mupati, hele umaligelo, watele mugila kwensi, ya misenga, izumbana, awalaleza, wagabweza, kana Kristo, awasolega, wasolega, wagajita, wapuguta, 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 Mane kumalagelo, wami, wamazwa aya, uyabuseluga, kumwala moyumu. Kantu wami wabweza buyo, tuzivu olu dunini, tukwa mpeme, wakusuga na manza, wakusangana mungano, wakutansairwa, zindi chonto, na wapatisigwa, na jindiyo mwe, alimwe, kwa isanzia, nisenga yonzi, isumbana, kutuga utigila, wasimpa, kumwala, Kristo Jesu, onse mataimona, mungo penze kwa, tagwanji. Kumusunganya imuyasi wazabugelo wakati ejo chakari kujita alimutindi kumalegelo jagamanisi kwa mamuiva wabagati tajigaimi yoba ntenda kujintu ilijonsi usabuga alinchijo wakati jisi bonsi kamu ya manjinia kamu njanji ejo kuzwa obo jindi nivagainda wakwa usaw sidini kia kunosi sidini kulanduga biriji wakavika jikusu zipati jagali 80 yega suite ya tundu monji hao waga wikamea wadilopo umoto gala kabela ogaba nembo yanjio yenda katumpide ndembela alimbali impi mpati timo injini mpati eni mapati ali 80 naga inda bajisi katundu kanda usabuka ejo izabugilo antomwe amuyasi yagweza usena utanzi Yago mbele, tawe agwalo, ni wagaba uputana. A Jesu Kristo, mwana waloza, uri, wajitekiti, wamungano, wagabora, unyiga ei. Kakubika, talisho, yendi, nagaswana, tiyabulosi, wakasoregwa, kujiri areza. Ele wakati, ulile mbebe ikuti, mtu takapwaneni kujimkajirike, yendi, nagamutola, ampela ya tempele, wakati. Ulile mbedwe, mwabona jiberesho, chagari kubika mumungane agwe, wakamutola, kumulundu, akumutondezia, mabambe onse mapati, chagari kwenzia uba ao, wakati, ulile mbedwe, yonse jireza, yega swalega wajendi, elyo usirukwe mpati, oyo, unkakumbele yesu, abagiri agwe, rini ya maloa manji, pari huga usia, kutewenda, muliando, ununa, wabula wa Jesu Kristo, wakawula mbungano, Umuya usala oyo wakasunka mabawo tuonsi amuntu onsi wakasola Kusimpa mumugana ei mpati yaleza mumi Chibera sio jaga solegwa kwa jindi ejo jijijita Halimi mburi mbaya kumachinga Rumende pati kaibola kusulari yagwe mburi mungano jaga siyarurua yaleza mumi Tasungani kambo wakatambola wami obo utakonzi Kusungani sikuwa. Jagabikuwa. Jibusagana. Mwala muyumu. Kwa Kristo Jesu. Mwagoba. Jisui. Jabwe. Jipati. Teromuli. Mwagamuka umbele Yesu. akhalira kwe mwini izuti mano wa imanji zalamba nzila jalo jitwendezyo jalonunuko takamboni mwiyala wakamboni ibangu mu Jerusalema amu Judaya amu Samaria mungana yakwe ili nkwi muli kamboni wakwe ino ikumojino ndiyenda kwamba jeji nakusiya jeji kuli ndinywe iba kamboni ibakwe mwamana wakutambula muya usalala kambo inga wabajintuya mwawiyo chokonja kupeta bumboni ejo chozi wabwini oyamula mbwana wakakonja upa bumboni nakamana kulida misenga yonse kutya kuja na mwala muyumu kujamba janyiga wakali kamboni oyo wakali kukonja kujatirira wakavika keiga na michini atubela oto tupati kezibelesho akusolega pamwi akamwi ikajo wakali kamboni wakali kukonja kujatirira kambo wajibona wajibikwa kunsana siyajo kabela jagajata ali mwisebo nakakasarurwa amoyo waleza nakasurwa inguzu yaleza abo nakalavila bumi butamani waleza utamani alimu oyo ukala mulingiswe mbakamboni kububotu iwakwe apiri akwe anguzu siyakwe kulaindilila kukujela obo oku kuziva obo kuluzivo nawa jindi nakayaka bwato wakapa bumboni unyiga italulame kuti wakalileza ululeme nekuba kuti wakali ulibonya kuba jabu sondosi iwakali uyakwa hele wakatondeza kuti wakali bwato bulike iwakali woyimphauka winda uku lyamvula awo iwakali uyakwa wakali ukapha mulandu unyika italuleme akululamika abo pakashoma muli mbobo obo muyili japfupa jindi jomwe leza mwajita zintu mmeso abantu tena mukasola kuima ibuyeya musoko wamapulanga ayo nowa ngakayasya ibwato wakayakwa kuperesya mapulanga akali kuzwa kumasamu a munga balo ayo mapulanga mauba maningi akali kukonja ujanwa alimwe mboli muzwa malowa yeliba kujiwala murizi kulali inga japila mamiti osanwi alo mapulanga amuzwa malowa na mapulanga amunga kajisi tupulo mulingawo alimi tawa kajili jintu yengu kuti ibwato wakaede ikuzonda kusolekwa walunyonyoko lupati lwazambangurwe wakapangwa kuzwa mapulanga maoba ee akali abo vikwe eyo jindi jomwe layo malowo akukhala munzila jesu leza takonji kutubika mu jintu jili jonse perekanga kambo takajijitira sena mukabona nakamana kubuphanga pawo pakajika ibunzuka nabonembo wakali obo ibuzwa kumasamu ambi ino eyi yamba nzi ini nakavikha bwato anthu omwe wakapambwa ibuzwa kumapulanga aya mauba loko ngawanyamuna kuya kuli konse japotete maningi alo mauba kapati alimwe alavu pedi alimwe pawo wakagonka kamulimbi yakalisamo lya paini awo pakalionda eyo nzila pakakali kulijitha kulionda kusikira pakusiya ibunzuka kulindiryo ero mphawo wakabweza obunzuka pakubuthira mafulanga aya mauba katupulo tuneni pakali mafulanga mauba takazula ibunzuka akuhumbwa akubambwa kuyumma kuyinda ibuthale aleza wakabweza mungano yakwe eyo ilisukumana kwayo alimi kailijentu pele ilabonyone kumanza aleza lezi wakakonka mwana wakwe mwini akugwisa bomi uzwa umwana wakwe inda ukumuma azijuzu akubothera mumushomi awo akumbidwe libambidwe kumbeta eyo chintu jilike jiyothola lubeta pakayenda monya kumbeta kambo pakayenda monya mui manzi pakali lubeta pakela pakayenda mulubeta pakali bumboni wakuteleza wali eyo takali kujita nowa wakathobela jiri aleza zinthu zinji inga yamba danieli wakali kamboni kuti wakali angelo ujulu naleza ujulu oyo wakazimama sesedi amyoyo kambo wakatuma angelo wakwe takugona danieli vamwi vanji takali vakamboni jindi jesu makafa ayingano majulu akapha bumboni chejo yasyo eyo chejintu kuti na mwalangisya mulenge bonse Oga pamboni. Wolin chijo. Oh nyagati gabuzwa. Jindeza nagasisema. Igare. Jindi sabata. Niyagamana gati. Yoba jindi izuba. Yago bela agati gasigati. Arimeguzwa go jindi gasigati gusiga. Niyaganga onga. Bagari mutima. Ino jagari jinsi. Izuba ino mutima. Kawambi kuti ujisi. Mumuni munini. Mulingo, mutima walo, mutima umanini de, usia logo, muli, bolabe de, mwege pita kusigila, wakari kuwanzia, kuhukwa, kikutari mitunga, ya mumoni. Hari mwizuba adega pa bumboni, woyu umai, ejo, chajibere shio leza, jayo ya siya imbungano, imwezi, anyenyezi, jiga pa bumboni. Yende naga kwa majulu aga pa bumboni, Iniga yaga sungana, nyala yaga anduga. Iniga yaga pabumboni, abasalali abo bagonete, munyiga, sugo yanyiga, ibagabuga, igu pabumboni. Bantu gu pendekosti, jindi, yagari kukubazia, petu waga imigila agu pabumboni, kubomi obo bobonya. Waga umwa, igu suwa gulengwe, agari fari. Wagatiridwe muli petulo, mwajimo ya mwiasalo, hao waka imigila, hao, muli gamboni, yudializa, kavela waka pa umboni, hajivalo, jagaswa ulukwalo. Hoyo wakati, nyebo na wantu, ya ujudaya, na mkala mjerusalema, hajizibwe eji walindinye, akutirida, umaji angu, kambu aba, kakakoledwe, muli mamanya yela, hele eji, chejo jagambwa, amusensimi, joele, iguteti. Yabo la kujitiga mumazuba akumamanyo kuti njotila muya wangu abantu bonsi wakari gamboni ino tubolo mazuba aya akumamanino amavi jindi akuyoba abagamboni wede kuba abagamboni leza ulapona ikwiya kwe tarimani ino atujoge ubala kwesu walugwalo jesu basaluga ikuswa ujilundu wakafidenzala elio wakaranga Ujistamu kavela wakanyi na mingilo alinchijo walo antela tagwe naga sumpula ijwiriagwe tagwe naga imigila aguti ino na wala mganamba kamwe imigile ulubazu lomai njenda kumutondezia inguzu ziangu wakati alimi nijisi inguzu ya ujitia jisamu ejo ujita jiribobu abobu taga jamba ejo kamwe inkilabu yo taga jana jintu jintu ulinchijo abobu wakati tagwe mtu uyori aguswa ulinduwe Wagaswa. Petro wakajungwa, kumanevu suba, wakatovela jendi, nagainda ambali, oo, jisamu, jagajiriko awo, kere, jagarikide, awaga amba magani, antijo, oo, waja kupambana, jisamu, mojagaba, huyo menina, ikuswa umiandea jo, jesu wakati, pepe, elio, langa, kepa gali kutongo, kwa jisamu, tia alinaba jindi, ya mkuyo, hele, waji, tautekwa, barilemia mwini, mugurisia mwini, Wakari Mesia alimui obu, wakari mwini, wabolongulusi ikuti, wakari Mesia. Ejo jagari jandu, ya Mesia iwagwe, jandu ya mamanino. Wakari bubuge iwagwe, ikutanta iwagwe, kuyaku julu, yu jagari jandu ya mamanino ya Mesia iwagwe. Ejo tagajita, jagari jizibyo jaguti, wakari bobo. Lino taga inkagonsi ikuti, nyebo nyonsi ya masamu amukwe, wajitabuyo obuya ikutegwa masiwiyo abu, wakari Yole mba lukwal olu, wagu inda jindi ikuti, bagazi wakuteti, wakari mesia. Mwabona, ino mpao jindi petro nagabusia, mwuzi oyu wakuti. Mwona, mwabaji samu, mwja pambana, huyo menina. Pao gaba ambila kuteti, na mwambila tundu eri kuti, kwa chuga, na kusoelwa murisi, ya kutasamba uzia, pere kusoma uti ejo, mwamba, yojitia. Mwabaji ejo, chomwamba, ino musirire. Ejo tibela tibela siyo ubukubi obupati waleza obwato obupati matuwede wato waga indi wazioni mumubili wa Kristo ino kubulungulusi nagari jendi kibukweni nagari rangira eji elio lino amuswiri kabotu lino mkwia kunini wakari zindi mugumi jendi siyonsi jendi negalanga mkupenga Akubona obo, wakapeze kwa, akupabisi kwa unguzu. Yama daimona, moyo wangu ulapenga igapati. Kambo gambabo, ero nekubababo, nagajitakuti andite kutelefoni, amonsu angano, yojongo, akuenda, akutensa, akugwela, kabela, chiu mulogo. Kwa ambaguti, pepe, ubantu abo. Mugasimpe, tegonzi ujijita, mutomwe wamba ikuti tijangu zagwangi usiga mulimbapo obo moyo wangu mbopenga kapati kambo kambapo kuzuwa abuzuwa ndainda mukupenga kupati kulijejo hao ndiaribuzia zindi zimwe alimenero hao nayumbulisha lwangu inda ukujoka kulukalo akumubwana kainda mubusana obo pa Bethsaida akubona bonse abo basunkuta abapengede unka umuntu omwe amuponya wakalete akabwezelo akuzwa akubasiya pamwe ene uwa kunsi wa moyo wangu eyo inibamba taiwo kwisi ikupya ogo oo obo mwendiro mbozya kuti mwakali chinthu chomwe kukonza kuchitika awo ndakabona ulali mupotrani olegoni jindi oyo sikasondo mubusiku obo ndakasuzila kuchipombere kuti andichaye ndakayeya ogwya chinthu chomwe chakachitika alimwe tijakali mubupampope ya bupampo indakachija muli bamwe bakambawusi babakachita pele chindakachija wakali chinthu chomwe leza wakali kuli bambira kuthandizya inguzu zyakwe jiyende chomwe wakati amubathame muzile kuti ndimeleza ikuti na mbukano yayimikilapuyo ndi wajendi iwo kwene azewochitha chinthu chomwe jeneni khapela wayebotholwa konse akusuzana konse kuchichitha mwabona gapaswa muli andolaleza amubathame jiyende chomwe wakati anda kuthandizya inguzu zyakwe muluzi lusalala wakati yoluzi lusalala wayimikilapuyo ndi elyo wakachitya vana vakwe kumachinga kuinda mwalindolo inakuti niwakanyona akuti atuchichithe alipo mwami nichatakachitika nentcha peni yende chomwe wakayandikana yende yeneni yakumanisya ikulanda nkhondo leza wakachithya supa kuima nji kulale kulangira eyo chakali nawachitha inya lino zupa kuimapuyo nji kulale mamiti machontho ndiyakuthandizya chinthu chomwe lino inakuti ibuzwa kuchitira Joshua nakati zuba kwaimanji yataka chichitha leza wakali kuyanda kuchitha chinthu chomwe walo wakali kuyanda ikupha umboni kunguzu zyakwe ijwi yakwe kusunguzu yonse alimwe wakapha umboni kuli ndilyo chindi chomwe wakali mutumofu wakazwa ku Jeriko limwe Jesu nakali kuyindamo mutumofu wakakwiyila ikuti kundipidaluse abaibele ikati lino Jesu wakayimanji ikati amumulete awa oma Kristo wakayimanji kamboleza wakaliyo muberesya ikuthandiza inguzu zyakwe wayanda kukali banthu bofu bambi akali mwanda bakali kusalemuka mugwagwa thandizi anthela muphaizi ikamba kuti ola kuno anini inandiweniyapo wakapusya bafu mbuka tulichisina mamumbwe izwiti imbapo twakakumvwa kuti wakamuusya Lazaro eleza wakali kutsimphikisya kumeseya pakwe chenjo chakali kuchitha ninthu peni lino ndakalipusya kanji echo ichithika phele kulipusana abanthu kwapakonzya kuphona munthuloko musyu waleza takuli kulisalira iwapo phinda kukusala iwaleza kuti kwaphone mukasena ako koko kupampu wako weni kukuthayikwe chakuchitha anchicho kumusanza mu South Africa ndakasundikizikwa ku nkhamo ya pang'anga wimphwi awo omwe akati ndikabanji na painda alimwi balo ndikabasola kundiwalira mapiko heleza wakabachithya kuimanji kulangirira bulemu waleza kubozya kukupona abofu zinthu ku banthu bakaphengete kulale mkhao zuluhe Germany masikati amwe jendi mizimo nakayuthuka akalipyanda kukankhwana andime ku hotela imunthu takapelekera ku njira pakati kulawala mapiko umusangano oyu masikati aya pao pakukopa napa omwe usika pepe ngati tulaumwaya kuperesya kuo ya mvula walo mulengalenga pakalipiyo kapothu akupalangala perejendi nthu akasika okwya akuthalika kuimba pakapaola kuo phati ili yanguzu pakali mathandira makumi ovelo kulupazu langu lomwe makumi ovelo kuliombi tumwi ponse pakali kuyinda mukupipa iwapo akuthenda mapepe apo kuperesya tugere kuyinda muzinthu muli ezyo kuwala mapipo ilo onya awo tenti ilyo phati yakali yolo ili makumi othathi ikathalika kuyunthana akusungana amiwo kayunga Bano nagari kugamba koka. Awoji ntunyamwe jagati. Woi manji. Hallelujah. Tandambi kuti mwandi jatiri. Ero yamba kuti. Alumbwe leza wesu. Pao leza wala jitia. Kwa elio ya kula. Woi manji. Uchogelo. Wana kulumbazia. Kwa leza. Ogo bantu. Atandila. Yulu. Kini magumi onei. Wako kuzuba amasigu. Kwa kumkao. Mwami wareza. Winda uli jejo. Woi manji. Mbombo. Ulapa bomboni. Ulale musideni na Sizalandi. Hey awa. Damba omia mufinlandi. Uzuwa wamwe. Mulambe mwenini. Wakafide wakali. Irete umbali. Yamu kwa kwa. Moto gala. Wakali. Mulimbide. Upaya ula mubili wakwe. Mwenini mutubela. Wakali chuga wede. Maningi usigilo. Nwajiba jututaja kwe. Wakajiri. Musoge siri yakwe. Moto gala. Wakali mulimbide. Kumusa paula muli. Igasila. Muli obo, agu, mutapida mujulu, kumualila, mumugwagwa. Meso awe, agatutuluga, mulama awe, wakalichugide, mulaga wakwe, wakalikulimbelela anzi, agulowa, kabuswa umatu awe, hele, nyinga vilo, agutana wa obo, liza, wakatundezi zikali, jirenga anojagwe, helio, nagenda, usiga ogo, jagumuga, umwisya, agulanga mwana, pao, iguswa, kelila, hile mami, na umi, Yugambia jenda, kabika manza, abo, akugori yangu, gati, ta oyo, tani mulombe, wega kutondeze siye, oo, ino, kulimfwa, hao, wabai wimea odulopo, mtumo pati, mwaitwa, abanji, wabai wiki mwansi, inoleza, wabai jitia, wimanji, utegwa, kagwanja, kutondeze inguzi siyawe, zipati, ziagubusia, waku, umujosia, ubomi alwo, Woi manji, chomareza, abagamboni, kiriagwe taremani, abalemazwa mashonto ainda, jendi nitwagali, wanabuyo oboleza, majitazintu, zibombe lapati, walo, tulinyungene, logo, usigla, tulangila, zintu zipati, chobeni, putila azintu, zinini, amulangile, jendi ajita milimo yagwe yabolemu, obo, mwagwadirila, talangi ulari atala, Yejintu yemwe, amalange ansi awa. Amwone, nebatariga kwe ya jeji. Iguti, ilagwa nzika, kuteti, jende mtu. Muliba apostolo, alimijendu wakonsi ya upona mwisi. Kulireza, aliza, wenda mwini ya wakwe. Kulabelega, wenda mwini nduwe, kutigwenji kwa reza, kujana, nyo indira, igwa mwanareza. Agombe kutamani, nyo indira kunjila, hao walo, nyo indira utanta. Kukwisha bupampu. Ino tandambi kuba tigwe indirizia ndamba iwa mwisho miwini. Mkukwene aurika botu mwabana igutari jigama jabulengwa mwisho miwini utonkomene wakasimpe kukwene mupampu. Ero lino amulangirile ndagajibwana kajibelega awia kuti na uyo injina. Mkukwabana ogo aleza jidaba usigila tarijiri ijiriago rembi. It's not your thought anymore. Tawajire mweyeyo wago lembi. Kwa mweyeyo waleza. Achiri aleza. Umusansa buyo. Na mutabi buyo. Walo musansa. Alimu walo. Muu ya wagwe. Oyo. Unjila. Ago panguzu. Kukumbwa kuti wago nzia. Kuligustia. Munzila. Yo izuzia. Ejo mpao inga. Wabagamboni. Mulibia bwato wanoa. Bogari ibumboni. Muli jeso. Mwagari gamboni waleza. Wagaba uzide ileza logo. Mane walo aleza. Wagari bomwe. Lizo waga kala mwini Kristo. Tayanza nyanyiga. Uliru wagwe. Utandeze kwa kugwanya. Mwinimo wa mtu. Utandeze ya bube wagwe. Kristo wagari mwinimo waleza. Alimi Kristo waga tandeze ya bube. Waleza. Uliru wagwe. Ubarwazi. Usugamina wagwe. Wakukotula ibantu. Mane agwalo. Wakapabumi iwawe mweni. Mwini mwaleza. Jini mwajaza. Jagatondeze kwa. Mwini Kristo. Ile kutunao wakonzi yabu yo. Kutugumu na miye yabu. Ini. Yabu pampu. Akupaleza inguzu. Kunzila. Ula konzi ya utandizia. Jini mwajabwe. Winda. Mwini mw. Wakulipa iwago. Nisugumu mwana iwago. Kisianyiga. Kisia kuzumba uzi yabu. Iguzwa. Mwenzila iguti na wabola ujipayolo. Kuzogo mberwa, wamba, nagamunga kutala, akubwana kuti, ndila ponese kwa leza tawangi we tondeja minimo yawe we deku kusya niye yako uswa munzila akumulegela kuingila dinonzila mwega bwana zintu ezi muli oyu mujende wakaindi atala awa wakatindi jaye jindi eyo muli manko wenzi hukuya ulubwa muli zintu zingi zimbi yaka jitiga masegese muzisaga walo kuiya bulenge chintu yomwe eyo jijitiga dama jeje leno amijijatile muli mungubaluzigo wamugame hele jianda umuambila igambo hindi ya kusiasono umuwa gati oo ezio zintu jika jituga kaindi umasuba apa sinsimi umasuba hele zao kari kutondezia migosi yanyo hele sena amulizi sunu riza hiyo gambungano hiyo bati ee wakajisiba sinsimi wakajita kukanana pili aliza hele ulejisimbungano yaleza asunu amwone uri jintu yemwe jijotiga ndalombozya njali kujitwa jonse jindi nga ndalombaleza kuti kajijita jonse jindi hele tajijiti jibola buyo uli andorwabwe ndino mazuwa masonto ainda ndiza wiki yopilo na jotatwi yainda ndabali kuombela abantu bakajisi lukemia ndabali kuomba abantu kulindira jilengano jakajisidwe abapengede kubanji ndakalindira wa myaka kupamuka chanyo idc right munini mulema yayajendi pausi ndibakalede pakafa kapela leza wakatendeja ilengano ja pausi akulekela idc ikalede awo uli mwanakazi munini ndayela uyili omuno mwakeika kusaku otwen mutumbu munini wali kulonya kupisha nsoni mwanakazi mukubusi mukasiyala mupanda alimi mupanda wali mupati logo wali munini logo wakamuletela kuba akulenge leza wakamuponya kukulenge lino utandila kuba tikunyongana mukuyeya iuswa kukulipilika ulimo jindi yakuleka ya kumwezi elio jintu yinini itakwa nkojia amulumi weni ushomeka mulomwana mwanini wakaunka gonsi kapaila akuyandaula akulila amebo yakombela yilipopo pao mulizi na jaka jitiga mwesu udu usilekuya bawisti kakasiga kakamboni wa Jehova mwesu udu wakari kamboni wa Jehova leza waka pa kumboni akulitondekia mweni kulingwe kwenda ukuponya mulombe wakwe David wakari mulema hao mwenyina wakasiga walo mwenyina wakari kupona mwumi wabwamu hao mwenye utalala wakanyona akumutapatila kakona mwanakazi wakari kwenda awe kakela wakapa uomi kwakwe akulekela diabolosi onse kuswa mulingiwe uswa ovo ujindi ejino lenda mutugwa kwalino akujita zintu zyonse ndiyakwanzia kupelekela leza kupa kumboni kubantu bakwe awo wisi mwenyete mutala wali uchomeka mbuli wali kwanzia ikuba mijita yakwe yonse muli mulimi apomwe jindi pausi nakaselemuka wali anda kuti ndonke yozela ambapo kapela yakaselemukila kurwizi kurwendo kati ya kuselemuka ilengano yakasiga mfumu eyo pawo wakati dziba lyonse ndolanduka akalonga konse kamanzi kayoba mtimba maningi kunonyena kuzelanswi elejindi mwaselemukila kuwofu kriki kuya kuda horo ikati kuya kuba kabotu akubatama alimitana kuja kabondo kumanzi ayo hele yakuja baya kusula mutungilo eyo gati baya kuja omwe nabobilo panini pao uyakuja mubondo mupati answi ya mamba yoba mpati ya mushobo ndakanyona akubalula kulimbapo ndakalandira meso amudala muli mwakalanga kubalombe bakwe ini twakasalamukila obwya akunjila mumanzi kwizi lonse twakachisi ntimba maningi uyansi yende twakasiga obwya wakali jiwengene wakachisa meso ako kutandira eyo twakasela kapela titwakakwanzia iuja ikaswi ngasi ende na ili yonse iyaponyawo ndakatalika kuja pabondo akuja kakazula mutungilo pamwi papo akali kulema mapaundi osane omwe alimwi zindi zimwi pobilo mukatambo pomwe apolo akatambo twakazela nswi akuja tanswi pawo chifumo chakatopela ndakachokela yozela nswi ndakaja kuluki omwe mupati maningi wakali oyo watwita kuti sanipishi wada lisovela mupati maningi wekasola ikubona pawo iye ndi muthu Nagasiga uri ngime dagati ino omunene babere yagati tina uri omwi agati wanu zimuya amusisimi ajejo chamba yajitiga hao amumusikirire utina tayiti hao nagabweza zisisime yone zibotu yagagamboni ba Jehova akumutonde yakuti tagwe jasyo yagajitiga imwi ajemwi jasyo yagagiwa dagati ino ino ujatilizia nsui alimeleza wakatondeja jirengano ejo utegwa ajinche mtu oyu akumonyona umutu oyu omwe obo wakari wakakede gari shiulu taba penga uliendelezia iwaleza singu zionsi umusibia kuti ulatondeja utauga wakwe kuinda umulimo wakwe kajima jakwe ila lungululwa kuinda wali mkugo amlanje kujisiba Betsaida, Yomati, Ejo, Taju Wigi, Murideza, Vajita, Ejo, Amlangi, Pasunkuta, Valema, Pachugede, Wofu, Aiminide, Ibidi, Tavarindida, Ari, Hawa, Wasiga Jesu, Monyamia, Zugomela, Azizwide, Insana, Aguia Umuntu, Awinka, Umuntu, Wagari Ugonja, Wenda, Ujita, Pumwajintu, Yagaribianda, Heli, Wagajisi, Mushovo Umwe, Waburazi, Wagumuga Uguswa. Iroga Mukonya, Wagasia Bamui, Babo, Babai, we area, Mabona, Jimmo Yawe, Warianda Utonesia, Inguzu Yawe, Warianda Ujita, Yumwe, Inya, Iniga Ilaimanji, Ujibona, Inamwane, Uzwagazona, Yendi, Togajuga, Nagajuga, Musanganu, Babu, Indiana Policy, Karimu, Nagaya Uti, Indagakala, Wagaindi Aguene, Ibuswa Ubantu. Mane, Nagabanga and Apumona, Kambo, Indagaba, Karimagumi, Ovelo, Namagumi, Otatu, Abuzua, Umusanganu, Yagusina, Wagumbari, Aslengano, Ejo, Azola, Nagati, Huevia, Jindi, Negasiga Munzi, Tawe Uzi, Mwenda, Murijejo, Tawe, Nava Omwe, Tawe Wenzela, Yawi Pandura, Perimpaumus Udu. Amunyina andi meji, kakasusila unselelo, ya busena, kakuselanswi alvo, pa masigati, amasigu. Eri masigati ayo, ekede gusole obwe ya mwesu hudu, wakatariga, uganana, ujatisha, mjembele, wakari gusulirwa umbungano, yaleza ina Anderson, utala wakuno, jendi, nivagari, mkusonsa iwabo. Obo umbo jirijibotu, gamba obo, wakari kubwesa, palumbe anini, nivagamboni wa Jehova, akubayanda, Mane Mugasudu, Wagambira Moyina, Rai Wagati. Rai, Tanga, Tijabaji Pati, Rino, Utina, Tawunka, Yabujana, Mujiz, Oyo, Mujembere, Agumosivia Uti, Twagaputua. Dino Elo Bala, Yagajana Rujalo, Ulideza, Mane, Bambaula, Yaleza, Wajin Dijanku, Pere Eroji, Yagajana Rusa, Abu Alumbi, Bovilo, Lagamboni, Ajehova, O Serino, Balumi. Bagomen, baenda kujana mwanagazi, mujembele, umambila kuti, baga kutua. Babonyina, wabilo, jendi, baga ambabobo, muya waleza, akuliendeleja, oo, wagawa, kekede, omya ugato, obo, oo, dalamozia, nindajisi. Ijui, moza imwe, iuti, negozia, ujipisia, umyoyo ya bantu. Sewenzi buya, kuliendeleja rongu, mboli, matagonzi, hulu gila umwezi. Winda buyo, uju elio. Ilo ndagati, palombe, ujimpiwe mwe, jirafi ujitiga. Walo mwenyama mwenini, omushobo omwe. Kulare tuwa kubomi, kulaba kubomi, mutuanjo na anto omwe angwe, elio, mnajibwana, ya kupambana. Ali mindaga yeya, dino chinzi, te wamba, inindagatariga kuyeya, zintuze mwe. Chinzi, ya wandi bamba wamba jejo. Tawe jirengano, jagari yoji ntuye mwe, jagamba, yinu, jagari jinsi. Tepo gari mpampu wangu, tena kakonzia, nukubaku ye ya jintu. Jiribobo, jagari ansi, mutago ya jejo, jagari umoyo omoleza. Mwakanjite, mwakari kukanana. Tenda kajita, nukuba, mtaye ya jintu, jiribobo, kabela, jaganana. Diaguti, hawa, jeso, pagati, kutina, mashoma. Mumoyo wanu, alimwi, mwambe, kusamu eri, na kutundu eri. Kile mpao kutazumba uzia, hele, kuchoma kuti ejo, chomamba, yojitiga. Miojitambola ejo, chomamba. Kago gambo, igangu eni, tiga kukasena ago. Ogo, ulijintu yomwe, jirigo, utalindime, jalo, jintu yomwe, jindirira, ubuzia buzia, iwago. Ejo, jijiganana, kakasumana na, mugujala, jirambaje eji. mwezi udu ambapo tukalikete awo mulibaka mboni jihumo yakatobela usiku obo tukayinka kavela mwami wakatupa usiku ukati pakuzela inswi tawe aba omwe wakajete inswi niba yomwe pero tukajata yotatwe okuya maminiti uyo mashonto alimwi yotatwe jakali ulema kutandira mapaundi ali makumi ovilo eyo tukajisibuyo midungilo milampu miyomu yanswi jifumo yakachirira tukajoka kuyobika kanamolo iwapya kutulobo tawe wakali iwa yomwe wakali maninindi ndakati atunjirei mupangala ei nini akuyokesya maminiti mashonto pakwesu pamana tulasela iwaswi pabuluki kuveresya atambo pakwikupuzya tukajokela kuthala okuya tavela tukali kuzela inswi ya bulukilo usule mupangala nini awato kwesu ali muchindi chonse tukayima kuyo kwachindira mphu mota yakali unga yaleka kupereka pakali kuza inswi twakali kwambawula makani aleza alimi alayi avo paliko ino akaunkha umwejezi wapo kusala kumukusyakuswa mukupa kamboni wa jehova elyo pakamwambira wa pakamwambira kuti pakali kuswirira kumadaimona kuti twakali madaimona ti layi kulijizika potho ejo ayonse izi zinthu zimwi awo layi wakaja lukilu nini kutandira muli oyo eyo wali kwambawula apopo wakalekela ikanthu kanini kumena kalopoka pati kakabhila mwita yanswi nini elojendi nakayijatha takakonja kukasomona apopo wakathyankha kuyo mudzanza lyakwe akahungayila akusomona zamukati ikuswa kulinkhako kacitha kukusya kalopo aka ikuswa kumulomo khambo ikuti na akathyola ikalopo nika inswi ikwide yohwa nikupa ngamaji kakamba walidhuvula omweni pakanthu kanini elyo pakayiwala mumanzi awo yakaputaputa zinthu zotatwe nazyone kuzungulukila kumanzi a bulu mane yakasika ansi yakalala awo pamaminiti mashontho kumane yakajoka akuyipukila akhala ya manzi akuputaputa zinthu zotatwe nazyone tuyambyo twanjiyo twakalandapala mmuli opo akulala kumapazu akulipeta kutandira maminiti ali makumi ovilo tsopo katuzela nswi pakayipokite ikujoka munkhanda kujokela mmasukirira amwi elyo nda kumane omwe wakati kudyala nswi zinini zili mukulya palimbapula nchokeni zili mukudyela ndakati ii mbombopo elyo twakati o ta tadile zamulemu ilo mukesu udu wakati o ndipati loko mukesu bulenamo tijisi cholwe chakupako kuno anthu omwe anduwe o ndakati utayeyeyo mukesu udu eji ndakati tauli tauli mulundu usalala tabuli kusana usalala nguleza usalala ikutali munthu usalala peleleza usalala kujendi nthu akali iwambawula ndito yomwe yakenda ali ndime ikati ndilathandeza nguzu zyangu eno panditana kudziwa eyo ndinakali kwambawula olo lukalo lwakapola umuzezo wangu luti kuhumwa chomwamba amusome kuti ndiyochitika mumoyo wanu mujambe khapela muyova checho chomwamba ndikonziyapoyo kuthandira yakali kupasuka ikuswa uli ndime ine ndakayeya akupuzya chinzi eji ndichitika layi abansi kapakhete alya pakali kuzela nswi penini ikwidi kayirete maminiti ali 20 palipetedwe awo payipuka ila mukusena yamukati yayo zinini azilengelela ikuswa kumulomo wayo ino ndakayela nganswi eyo nini ambuyeyo wandibolela wakaambira pazali pa nswi ikuti amuwalile lupaso lombi wakwata akaligeza jiri yakwe petro akati mwami twakazala inswi masiku onse akutajata neipa yomwe nekwapopo kujiri yako lakavala kanyandi cheja we kujwi inthu yomwe yakandaambira kuti leza ulizi nswi kwamba kuyoji akulangirira ejo ijithika kunswi eyo ndakati onswi nini muzina lya jesu kristo joka kupumi eleleza muvetesi wangu usiniziye anthu omwe adalumi ovilo banyungwi alya ilo nswi nini ikasandukila kupasu limbi akuyamba ikuswa awo zyanguzu mulimu yakali kukonzya kayiphonete alimwi kukananaji leza sunguzi yonse mulimu ayungwi awo kumbere iyakwe muusu wa nkhamu eyi abaibele eli ulizi kuti obo mwini ndi wantu nebali mukupa walo nikubaba waboleza wakatondezia inguzi yawe kulibabo ti kakamboni kopilo pa Jehova kuti ngububoge abomi alimubina jintu hele eyo chazi chomamba akuchoma kuti eyo chomamba yejitiga mwiyabaje eyo chomamba ino jakari jinsi lezo wakari utondezia inguzi yawe ikutari indime musansa buyo na mutabi mwakapa insano umutabi abobo degabonzi umona uamba majwi ayo nindaka solo ikuye yanzi kunsi nini jaka kide airede au kawali chakari zikuwa swede akusibika ikuwa namolo bukalovyo eonsi nini kaire ngelelo au kairede au kaifide baudu awamuni baka kede onyo babandirangide eno bagamboni kajejo muya waleza wakakumpa kuinda mkuti elyo kutigila mkaya ikuti uwe mkwa wakari kubola nakoba mani baudu awongolola akuti oo chibotu kubagoguno kati mkwesibuenamu tulikomene kapati kubagoguno utondeze kwa ulike kubagonzia ikupa ulindime wakari wa mukuba mwinyina wabo elyo ndakanyona yakupambana kambo kakabona kutileza ukandiberesya kwamba bumi kunswi ewa lino eyo ili mkwisi ya kupambya eli oyo nkuleza wenya wakanona bumi uli okosamu oyo okapide mulubwa ubu alufa aomega matalikilo amamanino walo bumi abubuge walo ninguzu omwi uteli mbobuja ngwenya sunu abuya myaka eyo jinipa kuzwa jeji kuti kuzwa kumwi jindi bumi wakuzwa kumubiri oyu upiga eyo andinore de ulale nekuba kuti na ulavikira manu kunsi masimpe ulavikira manu mulindime andwe abo basola muberekela pakela kuzwa kumwi wapalemu lobola utali mutabi pele musansa wawo uyokanana kuzwa kuma hedikota awo mubulemu abobo bona muli Kristo ayobuga agunka mubumi uteli ino kulihwa chake muntu ukonzya kupandulula tindi wabona nswi kaipide kairede amanzi asyamukati yayo pasikwereledwe umulomo wayo kwinda ni muntu wamanza mapati oyo wakatyanga inswi mbuli obo akuibweza akuipeta ero inga mwayuhwa kai zapauka jindi na tazapula yamukati ikuswa kunswi wala gantu anini manzi wakwinya zindi yonena zyosanwi akubansa kavela yakagola iwona aku igantu anini mukaindivyo anini vakukanana ibvi elyo kuliombakeni kutoka muyimo jilikapotu kupanavyo mbuli wakapede yonsi akuyambila ansi mumanzi ayo yanguzuvyo mbuli mbuyakali kukonzya kwinka kutoka kuyabu sangana inswi zienzi nyina nguleza wakalizi kuti inswi eyo yakaliko muwanyavyo mbwakaziva ikuti imwi yakachisi kaveli mumulomo wayo mubwanyavyo mbwakazi kuti na bawala ikuti ina bantu avo pakati mumusalali mako ipati 5 yakati jesu wakalomba watu wa petro okuya akunka kuyoze lankhi lino wakati amuthe mumanzi kuti mujate inswi zakuli pakali zerete jindi pakalizi nokuba ikuti pakali zerete ibusiku bonse akutajata neiva yomwe mulivyo motokachita intu chinyonya ikutajata neiva yomwe peleza alianda kubona kuti na yakalibweza ibviri yakwe abobo wakati kamuthe kanyandi kuthekwa mujate inswi kuti na wakanyina inswi okuya kubwezaleza kujviri yakwe yobikha zimwi omwe kukonse kwakaliko kuli nchijo awo oyo leza wenya mujimo jakwe chinyonya ejo yakaliko kumatalikilo uyeleza ngwenya kwinda mujimo chinyonya asunu walo muthanzi amamanino kumbabuja ngwenya sunu akuya myaka walo ujilileza abobo nyepo na muliko kuno chifumwa chino ano mwakomberwa andimwambile chinthu chomwe mukubona bulunguluzi obu alimwileza ukamboni na njabweni nape mbombobo mulangira zinthu zipati musala kulanga kujinthu yomwe njipati maningi ambeli awa pakuli ilimoonya munsiri yanu mbombobo leza ngwenya wakapikha nzala mubunthu ikanu kupoola kuzokomberwa nguleza ngwenya oyo wakapha bumi kunswi eyo ngwenya leza wakayimika mwicende oyo munda wonyaleza wakataya oyo tikasondo ogea mubusu wangu wonyaleza wabaleta dani ikuzuwa mbo yangu wabalahu wonyaleza wakamba kuti amuwali manyandi anu ulubazu olulumbi ikutewa mojatenswi wumbabuja ngwenya sunu abuya miaga elimo yagwe taikonji uwagirwa demo yagwe tajikonji uwagirwa eyo mirimo yagwe itondeza demo yagwe abobo wakabuga sunu alimi uliwanu agati yesu igari mbabuja ngwenya sunu abuya miaga alimi tulibaga mboni baje mojagwe ye mojagwe yagandi jincha yendi njagabola kule ndime ndagali sizibi yendi jemwe walorino ndagaputuga ndagali swege de yendi jemwe lino ndagajano ndagali kusiyanda zintu yanyiga ndagazi sula igalino sega moja ugira leza yendi jemwe lino ndamu yanda chwenzio yendi jemwe yagaji tiga kule ndime yendi jemwe yagaji tiga kule ndwe ina chwenzi walo mulimo aleza ulungulula ije mojagwe ulatianda ulavikira manu mumagani angu abumi ulavikira manu mukukwanise kwakwako ulavikira manu mukuntu kwako ta tukamulekela kuba anzira yakwe mubumi kwako utamusumba uzi nakujeya kwaya pamusoma tapelaleza kuyekupa kuyandisa pamayi wako pambo ndiyanda rwa ivotu lakujijita walo usukangana ujijita pele jintu janchijo chakuti twanyongana tonsi poimanji kujiranga akuti leza ejo yamba ndime takuamakani oyo undikombela ejo yandikombela tajitori oro roberts billy graham na william branham na aa allen jitola leza mbombowo jitola lusomo rwako posimpa jakusakana muli leza wamba leza walomwini elyo pao daimikira endike alimwi lekela ejo kuwambirwa omunu ikusikila ilogele mungati omunu ikuswa umutwi wako kusika umoyo wako koba wakasimphe pao jiopereka jikonzi yavyokupereka cindi jabola umoyo imwami amulongeze lino ucindi tutikutamika mitwesu ikakuyandisa iwako umoyo wako pokuvikha umbere yaleza ndionya lino sa ulajijita ucindi na tukhayila kuti na parukutuko ikuti na kwa kupumwa mbakupete pokuvikha umbere yaleza ndionya eno jendi twaphayila Amomona rino. Mwami ulelegetwe, nga twamba mbali babo akayuhi ajilondo, ikuswa obo akuti, chibotu kuli ndiswe, wakokono, inga, twayeka chibombelo yotatwe, ubika pemberi, mlijimwi ajimwi, pereji, yeka huluwa yokwambana akuti, amumuswelile, walo mwana wangu, ino atuse wemberi iguswa uri ya Musa aeria aguswa kubantu balemu banyika nekuba kuti twelirombete uli bonse babo pele ukatwambila uswilila nguwe ali mwizwili yakwe yakamba eji utaliji ya mwemberi na nkha ya muhangeri umba zinthu zomuyanda jindi mwakomba amuchome kuti mwazitambula muyoba anziziyo utinamwambila tundu eri kuti uziyuka akusowelwa mwawizi akutazimba kuziya mwamoyo wanu pere kuchoma kuti ejo chomwamba yochithika muyotambula ejo chomwamba ikutali kuyandikira kuti japa mukayindika nini nokuba kuti Abrahamu a Sara ichakachithika mukayindika nini pere wakati utina mulachishoma ejo chomwamba yochithika muyoba jejo chomwamba lino tata ngoyi mphawelo wesu utukweza buyo lino kweza miyoyo yesu mumanza ako awachanka anthu omwe kuperesya liyando utontha akuyo wako onse akutachoma usokulembapo kuwawamba zigolo zitakwe zinthu elyo awo pazoziye yakupambana kuperesya muya wako mulithala anzakizi muzikanjira mubwathu ukutandamuna kuyowa kuzimba kuziya izwa kusala kubola kumiyoyo yesu alipo alimi kutuwamba kuba milimo ikaphangwa amanzo ako kuthegwa kuthondeziye chilimo chako kunyika kuyinda mulindiswi muli magwalo alembedwe apapwa abanthu bonse akupeka kuti omwe omwe oyo wali naniwa cejo twamba kuchitha akupeka kuti vaphwanise kwe tsono kuswa kuwanthu bonse ikuswa ukuchitha pali onse wameno kuya kupofu vaphengete nakuphumbwa mbochinga japa akupeka kuti olo luxomo lusimphe lino mumoyo oyo wali kuyowa akuzumba kuziya jindi niwakanjila alimi oleza ndayeyo ali onse ilwangu sepo tuvanthu votathe muli petro jakobo a johane vakayinhwi a chilundu yakusanduka akupona ejo chokachitha okwiya tatukayilupi pangala eyo nini kutsele kwiya mu peni piriki kumbwa kuti tatuijisi ziyikalosiyo aziyakuyeya inga tiyamba kunji kunyika phele jindi nthu akapona kuvanguzu yonse kwaleza kubako konse kwaleza mumi kuseluka akuba akwethelelo luku kwene umukowa wa banthu kukuthandeziya inguzu ziyako kuyinda kukuletha nswi nini eyo ikapite amenda kuchokela kubomi alipo ejo tachitereleki kuli sikudonayika akutasomi pele opo mochilemba mumoyo wa muna khristu tulizi kuti ndiweleza ndiweleza ngwenyu omuna mukanda aka chifumo chino kunje kuti pamamela banthu pali mukanda aka paalumi amanakazi muli mwakachithira inswinini ino eyo nswinini yakaliwamba nzi kuli ndiwe thakwe kulungululapoiyo mulimo wako awo ndakomba leza kuti ulungulule milimo yako mwaalumi amanakazi onse mulombe amusimbi omuno sunu ikutina uli pamwi awo mwami apo vatakuzi muli mukhuthuliwapo vatana kuvaluzipo elyo kayenda kusukumuna miyoyo yapo sunu ikuswa kuzinthu zyonse amasikwirira anyika kuti ukwanziye kuzuziya miyoyo yapo kuperesya luyando muli nowa mwakachitha iwathu kuperesya inzakizi ndalomba kuti ukabe ambapo maminiti aya azwela ibuyo lino ayo achete mmapambe kuchipha thatha kuyinda muzina lya jesu ere kuchindi mithu yesu noikoteme ino kutina uyenda khristu uchindi novaimba uyenda kusukumuna moyo wako chifumo chino aleza kukukweza mulipuyo mopete awa sainga watambika chanza lyako kuli nguwe kwamba kondiyeya leza kulongeziye omunene ayepo omunene yepo omuchizi yepo omukesu yepo omuombi ululiyo wangu tambika chanza lyako leza kulengeze mujizi umombi wati njanda usumu na moyo wangu leza kulengeze mujizi usule ogo.
Let me from this day be holy.
Umeombi uyanda kutandika janzari yawe lino kakutana pegwa mopailo tata leza wawa na manza onsi manza alijiloba na lusele kome atambika lino walimu kusumona kuyo wangwa poko onsi akutashoma lino walimu kutamina nduwe kuba mwri oyo wabo mwri jisiriti chonsi mwri mwyandwi wabo mwri mpotuli wabo mwri msirisi wabo onsi uzumba uzia akuyo wa bayandisha ikuti kusigwe ikuza kuimbapo ndalomba kuti ujipe mwami wenda kulusia lwako lupati ujilekela ujitika ndionya sunu yebo oyo ukonja ukanana bumi kunswi ukanana bumi mlombe munini wakafide ukanana bumi uli eli peri jakedi alya kafide amanza agwe gaje ndeme ukanana bumi mukanda munini wakafide kutala Mexico gamba bumi ulale muli Lazaro nakamana kupa mazwa one kunje kuti kutukonzia uweza wema kwesu sono amwala waji ili yakwe litamani akulanga kuindilila jumvule eji yakuzomba uzia mulingwe oyo wakati ndimeboboke abome akube kutilushomo lukweze usena walo wakukhalila lino ali nguwe oyo mwala muyumu Kristo alimu akwe kuti batambule zinthu zyonse nzobalomba waihuwa mipaila yesu mri mutupaila musinari ya Kristo amen.
I love him. I love him.
Ina kujendi notuimba alemwe kusugana manza aumwe uli munsi iliyako amukariyile uyo zi eno tuli kuswangana takunamana mwabona. Samani huwa kukumbwa kwaonse, samani huwa kapotu eno, samani huwa mbali, ijwi, walo, 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 mbolo wa kwa mami chestu, kusalazia. Kuinka, konya kumoyo, kutusalazia ikuzwa, kusibi, amelandu yonse. Dino, mugesu, neveu.